Ichikope chalenga chine lubali. Akasuba nomweshi fya yuminina. Yoshua 10 verse 1 ukufika pa 12. Abena Amorite abale chitefibi abale ikala mukenani bata mpire okutina bena Israeli. Ifumu shisano sha umene akapi mukuti bachimfya bena Israeli. Lelo lesa aebele Yoshua kuti witina pantu nimba pela mumino yove. Takuli na ngumo ule iminina kuntanshi yove. Elio Yoshua aile mukulu isha isho isha mfumu. Nesho isha mfumu shonse shali butuka ukufuma kubena Israeli. Lesa kabili ata mpile ukuponya amawe ayoya ipeye abaluani babe na Israeli. Abe ngisana, ubulu wako nkenyepo, akasuba konse. Yoshua, apepele kulileso kutila, akasuba nomweshi fiminine. Ubobu shiku mpaka nenshita ili wabe na Israeli, vale puisha ukuchimfya abaluani. Takwali ubu shiku wapalene nobu, mumibele. Lesa, ali afuiri wabe na Israel, ukuti bachimfya abaluani babo, aboba ali mukenani. Nele loline lesa wamaka sana mukwafu abobonse abalelu ishanya ne mipashi ya kwachiwa.